bana bashisayo ye coupe vital sikuna batwana bashisayo
best friend abatwana basizwayo kuzo zonke indawo ezikhiphayo abaphethi nyawo shisayo ish on the dance floor
Ile kupe vutal, skuna batuana bashisayo.
Eros, best friend.